bathwala kwane anginamali namhlanje ngizogruva nabo bane unabangane abangifuneli abathwala kwane anginamali namhlanje ngizogruva nabo bane unabangane abangifuneli abathwala kwane anginamali namhlanje ngizogruva nabo bane unabangane abangifuneli abathwala kwane
Ngoba ngifuni lo gunjane, lo gunjane yogunatha. Ngoba ngifuni lo gunjane, lo gunjane yogunatha. Ngoba ngifuni lo gunjane, lo gunjane yogunatha. Dev dev no lo lwane, akusengihlale ngegagasi. Nginuke dam nandi. Get one list of day. Dev dev no lo lwane, akusengihlale ngegagasi. Ora, inuke dam nandi. Ora, ora.